1 Timoteo 6.
Onse amene ali mu kapolo aziona ambuye yao ngati oyenera kuvachitira ulemu ndithu. Kuti anthu anganyoze dzina la Mulungu ndiponso zimene timaphunzitsa. Amene ambuye yao ndi a Kristu, asawapeputse poona kuti ndi abale. Kwenikweni azivatumikira koposa, popeza kuti amene amapindula ndi ntchito yao, nawonso ndi a Kristu, ndiponso okondedwa. Uziwaphunzitsa anthu ndi kuwalamula ntchito zimenezi. Angathe kupezeka munthu wophunzitsa zosiyana ndi zimenezi, wosavomereza mawu oona ambuye athu Yesu Kristu ndi chiphunzitso chogwirizana ndi moyo wolemekeza Mulungu. Munthu wotere ndi wodzitukumula ndi kunyada, sadziwa kanthu. Mtima wake ngodwala, wongofuna zotsutsana-tsutsana ndi kukangana pa mawu chabe. Zimenezi zimabweretsa kaduka, kusamvana, kusinjirirana, kuganizirana zoipa, kupsetsana mtima kosalekeza pakati pa anthu amene zeru zawo zidaonongekeratu ndipo sazindikiranso choona. Iwo amayesa kuti kupembedza Mulungu ndi njira yopatira chuma. Nzoonadi, kupembedza Mulungu kumapindulitsa kwambiri, malinga munthu akakhutira ndi zimene ali nazo. Sitidatenge kanthu polowa mdziko lino lapansi, ndipo sitingatenso kutenga kanthu potulukamo. Tsono ngati tili ndi chakudya ndi zovala, zimenezi zitikwanire. Koma anthu wofuna kulemera, amagwa m'mayeso, amagwidwa mu msampha wa zilakolako zambiri zopusa ndi zoononga. Zilakolakozo zimamiza anthu mchitayiko choopsa. Pajatu kukonda ndalama ndi gwelo la zoipa zonse. Chifukwa chakuika mtima pa ndalama anthu ena adasokera. Adasiya njira ya chikhulupiriro. Ndipo adadzitengera zobabitsa mitima. Koma iwe, munthu wa Mulungu, uzipewe zosezi. Uzikhala ndi mtima wofunafuna chilungamo. Wolemekeza Mulungu. Wokhulupirika. Wachikondi. Wolimbika ndi wofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino ya kusunga chikhulupiriro, mpaka ukalandire moyo osatha. Paja Mulungu adakuitanira zimenezi, ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Ndikukulamula pamaso pa Mulungu amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Kristu Yesu amene popereka umboni pamaso pa Ponsio Pilato, adanena zoona zenizeni. Ndikukulamula kuti, mopanda cholakwa kapena chogayikitsa, utsate bwino zonse zimene udalamulidwa, mpaka ambuye athu Yesu Kristu adzabwerenso. Pa nthawi yake Mulungu adzamuonetsa kwa ife. Mulunguyo ngodala ndipo iye yekha ndiye wolamula. Ndiye mfumu ya mafumu onse. Ndiponso mbuye wa ambuye onse. Ndiye yekha wosafa. Ndipo amakhala mkubala kosayandikizika. Chikhalire palibe munthu amene adamuona. Palibenso amene angathe kumuona. Kwa iye kukhale ulemu ndi mphamvu mpaka muyaya. Ameni. Anthu amene ali olemera pa zinthu zapansi pano, walamule kuti asanyade kapena kudalira chuma chimene sichidziwika ngati chidzakhalitsa. Koma zidalira Mulungu amene amatipatsa zonse molowa manja kuti tisangalale nazo. Walamule kuti azichita zabwino, kuti azikhala olemera pa ntchito zabwino. Olowa manja ndi wokonda kugawana zinthu zawo ndi anzawo. Pakutelo adzadziwunjikira chuma chokoma ndi chokhalitsa chimene chidzawathandize kutsogoloko, kuti akalandire moyo umene uli moyo weniweni. Iwe Timoteo, usunge bwino zimene adakusungitsa. Upewe nkhani zopanda pake, zosalemekeza Mulungu, ndiponso maganizo otsutsana, amene anthu amanama kuti ndi nzeru zodziwa zinthu. Anthu ena, chifukwa chovomereza nzeru zotere, adasokera nkutaya chikhulupiriro chawo. Mulungu akukomere mtima.